And it reads like this.
Kwaye ifundeka ngolu hlobo. Kwaye uEliya umTishbi owaye ummi waseGiliyadi wathi kuAhabi, ehleli nje uYehova uThixo wakwaSirayeli endimi phambi kwakhe, akuyikukha kubekho mbethe namvula le minyaka mithathu kungengalo ilizwi lam.
And the word of the Lord came unto him saying, Get thee hence and turn thee.
Kwaye lafika ilizwi likaYehova kuye lisithi, Hamba umke apha uye empumalanga uzimele emfuleni oyiKheriti. Keriti ndifuna ukutsho ekhangelene neYordani. Kuyakuthi okokuba usele emfuleni kwaye ndiwawisele umthetho amahlungulu ukuba akuxhase khona.
So he went and did according to the word.
Wahamba wenza ngokwelizwi likaYehova. Waya wahlala ngasemfuleni iKherite ekhangelene neYordani. Amahlungulu amzisela isonka nenyama kusasa, nesonka nenyama ngokuhlwa, wasela emfuleni apho.
And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. And the word of the
Kuthe kwakuhamba ixesha watsha umfula ngokuba bekungabangakho mvula elizweni. Lafika ilizwi likaYehova kuye lisithi, Vuka uye eTsarfati yaseSidon, uhlale khona, khangela, ndimuyisele umthetho khona umfazi ongumhlolokazi ukuba akuxhase.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate,
wavuka waya eTsafati, kwaye xa wafikayo esangweni lomzi, khangela, nanko kukho apho umfazi ongumhlolokazi echola inkuni. Wambiza, wathi, khawundikhelele, ndiyakubongoza, intwanana yamanzi ngesitya, ukuze ndisele.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee.
Kwaye esaya kuwakha wambiza, waza wathi, khawundiphathele ndiyakubongoza iqhekeza lesonka esandleni sakho. Waza wathi, ehleli nje uYehova uThixo wakho, andinasonka, kodwa umgubo ongazalisa isandla emphandeni, kunye nentwana yioli eselweni, kwaye khangela, ndichola iinkuni ezimbini ukuze ndiye ngaphakathi ndize ndenzele mna nonyana wam ukuba sidle size sife.
And Elijah said unto her, Fear not.
Wathi uEliya kuye, Musa ukoyika, yiya wenze ngokwelizwi lakho, kodwa ndenzele isonkana ngawo kuqala, uze undizisele, emva koko uzenzele ke wena no nyana wakho.
For thus saith the Lord God of Israel,
ngokuba utsho uYehova uThixo wakwaSirayeli, umphanda omgubo awuyi kuphela, neselwa le-oli aliyi kuminyelwa, ide ifike imini aya kuyinisa ngayo imvula uYehova phezu komhlaba.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her
Waya ke wenza ngokwelizwi likaElisha. Kwaye yena umfazi kunye naye kunye nendlu yakhe badla iintsuku ezininzi. Umphanda omgubo awuphelanga neselwa le-oli aliminyelelwa. Ngokwelizwi likaYehova awalithethayo uEliya. Ngentetho yale ntsasa nje phambi kokuya ngaphesheya kolwandle, ndikhethe isiqendwana soku, qiniseka ngoThixo. Kwaye ngoku, Nkosi, sikelela ilizwi lakho njengoko lihambela phambili. Kwaye wanga umoya oyingcwele angabamba iingqondo zethu neengcinga zethu, asilungiselele ukundwendwela kwakhe njengoko simcelile ukuba aze.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see.
ngokuba asizanga endlini yenkosi ukuba sibonwe okanye sibone, kodwa ukuba sifunde ngawe, kwaye sazi uhlobo lwakho nendlela yakho nezenzo zakho, ukuze sibe nakho ukujongana neengxaki zobomi. Ngengqiniseko yenene siqinisekile ngoThixo, siphe yona Nkosi, egameni likaYesu siyayicela. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Kufanele ukuba yayintsasa embi kakhulu. Kwakushushu kakhulu kuqhuma. Nabantu besezitratweni belambile. Kwaye umhlaba ushushu kakhulu ulungele ukuvutha. Konke oku kwakungumboniso wezono zabo nokubola kwezimilo zabo. Yabona, uAhabi wayelawula kwaSirayeli ngelo xesha, okanye phezu kwaSirayeli, kwaye wayengoyena ungalunganga kakhulu kunabo bonke ukumkani bakwaSirayeli. Akuzange kubekho kumkani ungalunganga njengoAhabi, ngokuba ekubeni efundisiwe kwaye esazi ngcono, zange asilele ekungampholiseni uThixo entweni yonke awayenzayo. Nakubeni wayenenkqubo enkulu yomkhosi, nabantu betyeba kakhulu phantsi kolawulo lwakhe, kodwa noko akunakungamkholisi uThixo uze ulindele ukuqhubekeka nje ixesha elide. Kwaye emva koko ekutshateni kwakhe, endaweni yokutshata phakathi kwabakubo abantu, wawelela ngaphaya waza watshata umoni, umnquli zithixo, unqulo lwezithixo, watshata uJezebele, kwaye wayengelo kholwa. Kwaye akukho kholwa elifanele litshate ongakholwayo nanini na, naphantsi kweziphi iimeko, fanele kusoloko kutshata amakholwa. Kodwa uAhabi wenza le nto ingcolileyo, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa into owayeyiyo uJezebele wayengumfazi omhle, kwaye wawa kuloo nto owayekhangeleka ngayo, endaweni yaloo nto owayeyiyo, yiloo nto abantu abanintsi benza le mpazamo inye, de kube ngulo mhla. Kwaye wazisa unqulo zithixo esizweni phakathi kwabantu. Kwaye abantu ababingeleli, abalungiseleli babo, baba ngamaxhoba kule inkulu imfuneko edumileyo. Kwaye nguwona mfanekiso welizwe lethu namhlanje. Siwe phantsi kwemfuneko edumileyo. Akuthandabuzeki ukuba ababingeleli bacinga kuba iya kube iyinto elungileyo, okokoko nje urhulumente wabo eyivuma. Kodwa andikhathali nokuba yintoni urhulumente ayivumayo, kufuneka ibe yiloo nto uThixo ayivumayo. Kwaye abantu bacinga ukuba iya kuba yinto elungileyo ukuba bangxamele kwezinye zezinto zabo zehlabathi. Kwaye omnye angandicela ukuba ndiphinde oku ndisandula ukukuthetha, okokuba yayingumfanekiso ofana kakhulu nanamhlanje. Singangacingi ukuba singabanquli zithixo, kodwa singabo, kwaye urhulumente uyayivumela loo nto. Abantu namhlanje bangabanquli zithixo ngokuba banqula intandane. Abanye babo banqula abadlali zibhanyabhanya njengeentandana. Abanye banqula imali njengeentandane. Kwaye abanye banqula abadlali kumabonakude njengeentandane. Kodwa konke oko uthi ukubeke phambi koThixo sisithixo, nokuba ingaba yintoni. Nkqu nakuSathana umchasi wethu omkhulu ulinene kakhulu, ade abeke ngamanye amaxesha icawe phambi koThixo. Ungaba nenkulu icawa, ingaba sisakhiwo esikhulu okanye ingaba lihlelo elikhulu kwaye kwakhona ingaba irhamente enkulu kodwa sukuvumela nantoni ize phambi kothixo entliziyweni yakho nantoni na ngaphambi kothixo sisithixo kwaye aba bantu babesazi babengekho semoyeni njengokuba babeqhelile phantsi kolawulo lwabanye okumkani kwaye bacinga ngokuba nje babesisizwe esinenkolo okokuba yonke into iyakuba yelungileyo kwaye leyo yindlela esifike ngayo kulaa ndawo nathi kwinyanga ezithile ezigqithileyo ndandithetha nomhlobo wam olulunge kakhulu kwaye wathi mzalwane Branham ndiyakholwa ukuba uyibethelela kakhulu le-United States wathi usoloko ugquma ngokuchasene nesono kwaye nendlela uThixo oza kusohlwaya ngaso esi sizwe ndathi kufanele ayenze ukuze abe lilungisa
He said, but Brother Branham, you forget.
Wathi, kodwa mzalwane Branham, uyalibala ukuba esi sizwe sasekelwa phezu kwezibhalo. Kwaye oba omkhulu bethu beza apha. Kwaye uThixo wasinika eli lifa. Kwaye sisizwe esinenkolo. Ndathi, Inyani leyo, yonke kuyo, kwaye akukho bani waziyo indlela endisincoma ngayo esi sizwe. Kodwa jonga mzalwane wam, uSirayeli naye wayenyuliwe nguThixo. Kwaye wathumela abaprofeti bakhe kunye namadoda amakhulu. Kodwa uThixo akanakumelana nesono. Wamenza uSirayeli avune lonke ukhozo abalutyalileyo. Kwaye ukuba wamenza uSirayeli avune akulimileyo, uya kusenza sivune sikulimileyo, akangomkhethe wabuso bamntu. Kwaye sifike kwindawo ukuba sicinge ngokuba siphumle phezu koko bawomkhulu bethu bakwenzayo, okanye koko abaseki bethu abakhulu bamabandla ethu, koko kukhulu kwakungumnikelo wabo kuThixo, nto leyo ilungileyo kwaye incomeka. Kodwa asinakwenza usindiso koko bakwenzileyo. Usindiso yinto yomntu ngamnye, phakathi komntu ngamnye kunye noThixo, hayi phezu kwesizwe ngecawa yethu, kodwa ngeziqu zethu phambi koThixo siyaphendula. Ifike kwindawo esizweni sethu, de phakathi kwabona bangabomoya abantu esinabo, uya kumadoda abangabakwamoya nabafazi, kwaye ufumanise ezintliziyweni zabo ukuba kukho into esilelayo. Besi kwiveki ezimbalwa ezigqithileyo, bendijonga ezinye zezizinto, kwaye ndifumanisa ukuba emadodeni ebendicinga ngabalulekileyo, noko ndifumanise ukuba agxininisa phezu kwezinto zomzuzwana, ahamba esithi, uThixo undinike yona inkulu intoni ntoni, uThixo undinike uyaxoka. Izinto ezinkulu zenyama zisoloko ziphumle kwintando kaThixo. UThixo wenza imvula ine kumalungisa nabangengamalungisa. Kodwa oko ihlabathi elikudingayo namhlanje asibobuxoki bokholo. Ukuzama ukuzixokisa kwinto ethile uze uyibize eyomoya. Ngamanye amaxesha ukholo liyakwenza imimangaliso emikhulu kwaye noko akuphumi intliziyweni yeyomoya. Ayijongo na inkosi yethu, abanintsi bayakuza kum ngaloo mini bathi, andenzanga oku nokuya egameni lakho. Kwaye ndiyakuvuma kubo, mkani kum, nina basebenzi bobugwenxa, yintoni ubugwenxa, yinto owaziyo ukuyenza kakuhle kwaye ungayenzi, andizange ndanazi, uyakutsho, kwaye siphila kuloo mhla. Into esidingayo namhlanje asizonto zobutyebi ezininzi sinako oko asidingi mabandla amakhulu, asidingi marhamente amakhulu, asidingi okuninzi kunomathotholo nakumabona kude, asidingi ezininzi kakhulu ngaphezu zezizinto. Kodwa esikudingayo namhlanje ukuba ngabo moya ngumntu oyakuzithoba phambi kothixo ukuba abanayo ipeni kwaye bayakuthandaza de la moya ongaphakathi kubo uneliseke bobulungisa bukathixo kwaye imvuselelo yenzeke kumphakathi wentliziyo yabo eguqula izimilo zabo nemo abaphila kuyo. Ungangabi nazo izihlangu ezinyaweni zakho, ungabe unxibe amadlavu, kodwa into ethile enhliziyweni yakho icula ingoma ezimnandi zikathixo. Kungcono ndibe nayo kunayo yonke imali ehlabathini. Ke akunakutsho ukuba izinto zenyama zisoloko zingumqondiso wentsikelelo kaThixo. UDavide wakutsho oko enkosini okokuba ububonile ububi busandisa eyakhe njengomthi omkhulu weziqholo zokutya. Kodwa uThixo wambuza ukhe wabungqala na ekugqibeleni. Akukhathaliseki zilunge kangakanani impahla esizinxibayo, kangakanani esifanele sitye ngako, asiyiloo nto eya ebukhoneni bukaThixo. Lo mzimba esihlala kuwo uyatshabalala, akukhathaliseki nokuba uhoywa kangakanani, kodwa ngumphefumlo osemntwini, yimeko yomoya eya ebukhoneni boThixo ophilayo. Kodwa sithatha izinto ngesiqhelo, sicinga ukuba ngenxa yokuba sisisizwe, wayenjalo uAhabi namaSirayeli onke ngalamhla bathatha izinto ngesiqhelo okokuba yonke into yayilungile. Ababingeleli babo nabashumayeli bazama ukubaxelela, konke kulungile, yonke into nje ilungile. Kodwa babe nomnye wanqangaza ngokuchasene nento engalunganga, ngokuba lona wayesazi ukuba uThixo oyingcwele akanakoneliseka ngoluhlu lwanamhlanje lwenkolo engekho ngcwele. Ke unjalo uThixo wezulu uhlala ekwanguye namhlanje kuzo zonke iinzame zethu nezinto ezinkulu esizama ukuzenza. UThixo akasokuze ukholiseke ngaphandle kokupheleleyo ubomi obungcwalisekileyo phambi kwakhe. Singokha izikolo netempile netabanekile, singaba nayo imibutho, singenza izinto ezinkulu, kodwa noko uThixo akasokuze aneliseke ude umphefumlo womntu ungcwaliswe kwisibingelelo sikaThixo, ubekelwe bucala ukwenzela umsebenzi kaThixo, kwaye akusakufumani oko. Ufumana imihlangano emithandazo yethu ityhafile nje malunga nomzuzu womthandazo sibele ebhedini, sifumanisa ukuba oko kwenzeka kanye okanye kabini ngemini xa sonke kuthi sinetyala. Isizwe sethu ngesimilo siyabola, sino Billy Graham kunye no Oral Roberts ndaweni yonke. Kodwa kude kubekho umncano enhliziyweni yeMerika ukubuyisela kuThixo ophilayo kwakhona kumava aphilayo kolungafiyo ukholo kuThixo ophilayo, sibetha nje iingqondo zethu njengoko ibinokutsho phandle. Singahamba sityhale izifuba zethu neekhola zethu zigwethiwe size sihle ngesitrato sinqwenele ukubizwa gqirha okanye mfundisi. Singalusa ezona zinkulu icawa ezikhoyo emhlabeni kwaye singahlonipheka njengoko sinokuba nakho ukude kungabikho mntu unokubeka mnwe ebomini bethu. Kodwa udela umphefumlo ongaphakathi kuthi usemlilweni ngenxa kaThixo, ide into ethile phakathi phaya ilangazelela yena njengebhadi litsalela emfuleni wamanzi, umphefumlo wam unxanelwe wena, o Thixo, side sifike kolwahlobo lwamava. Ngako oko ubunkomanisi nanjalo njalo ziyakuthimba imihlaba njengoko zisenza nako konke ukuzibandakanye esinokwenza. Akusokuze kuyinqande iqikelelwa ukuba ize, kodwa uThixo ubiza ebandleni lakhe. Kanjani lamfazi mncinci benokuba ludidi luka Eliya ngokuba ngamaxa amanintsi izenzo zakho zibonisa into oyiyo kwaye kwakhona wayekhethiwe ukuba ahoye umprofeti kaThixo. Khumbula wayengowentlanga hayi umJuda kwaye umhlaba wawusitsha kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ukuba lo mfazi mncinci ekubeni engowaladidi ekubeni eluhlobo lwekholwa ngokuba siyabona ukuba uThixo bengenakumbiza ukuba ebengenguye ofaneleke ukuba ahoye umprofeti kaThixo ngokuba ebengasokuze athumele umprofeti wakhe kwindlu engafanelekanga. Yayingewokukhetha kwakhe, yayikukukhetha kukaThixo. Yayingewokumema kwakhe yena, yayikukumema kukaThixo. Wayebekwe ngasemfuleni, amahlungulo ayemondla, kodwa yayingumyalelo kaThixo ukuba into ethile yenzeke, kwaye uThixo ngokuqinisekileyo waya kwikholwa lohlobo olunye noEliya. Wayengumfazi ongumhlolokazi, kwaye siyazi wayeyintoni umfazi ongumhlolokazi owayenokuba uhambe kuyo kunye nomyeni wakhe efile nenkwenkwe yakhe encinci ukuba ayikhulise. Kwaye kwimihlaba phaya babexhomekeke kwisivuno sabo, babengenawo amaphulo njengokuba sinawo namhlanje kunye nezityalo zokukhusela, babexhomekeke kwisivuno sabo. Kwaye ngokuba ubugwenxa babantu kunye nezimilo zabo ezibolayo zazisa imbalela emhlabeni, naku babelamba besifa. Kwaye siyafumanisa ukuba ngaphandle kwamathandabuzo wayethandazile ubusuku emva kobusuku bonke ubusuku njengoko wayeqalisa ukubona lamphanda umgubo usehla ukuhla ukuhla. Kwaye uya kwindawo de kungabikho komityi igcwalayo emphandeni, konke wayenako yayintwanana ezalisa isandla. Ukufa kwakusiza ngqo esangweni kumnyango wakhe ngokuba kwakungekho ndlela yokufumana kwanto, isizwe sonke sasilamba. Kwaye oli yayilungele ukuzalisa icephe esele kwinkonkxana incinci nje engakaya ioli nomngakaya umgubo ulele phakathi kwakhe nokufa, kufanele ukuba wanyanisa ngenene kwimithandazo yakhe. Yeka oko kubethe ikhaya lakho, iyakuba yinyanisekileyo kunokuba sikuko ngale ntsasa xa sisazi ukuba ukufa kulele emnyango. Kwaye ndiyakholwa mhlawumbi besinokucinga mhlawumbi oku ukuba wathandaza ubusuku bonke okosuku olunye kuyenze. Wayenokujonga kwimilebe eqwebileyo yenkwenkwana yakhe emalunga nesithathu okanye isine seminyaka obudala, kwaye enokuwabona amathambo ayo enyamalala njengoko inyama yayisuka kuwo. Kwaye kufanele ukuba yayinto embi kakhulu njengoko lo mama ebona ezi zinto ziqhubeka, kwaye noko ngezandla zakhe phambi koThixo ethandaza imini nobusuku ngoku sisele nokuzalisa isandla umgubo neoli enokuzalisa icephe. Uyazi yinto engaqhelekanga, wanga uThixo angenza oku kungene nzulu kuni ngabanye ukuba akusokuze undive ndishumayela kwakhona. Yenza lona ube ngumyalezo, akuqhelekanga ukungaqheleki kakhulu ukuba ngamanye amaxesha uThixo wenza izinto ngolwahlobo. Uyazi xa sizivumile izono zethu kwaye sizalise zonke imfuno uThixo azifunayo, sikholwe kuThixo, kukho imeko ekufuneka ifezekiswe kwaye zingokwentando yakhe. Kwaye sizivumile izono zethu, kwaye senze konke okungalunganga esithe sakwenza kulunge, senza yonke into esiyaziyo yenziwa njani, yonke imfuno kaThixo ayenzileyo okanye ayicelayo siyihlangabezile loo mfuneko. Kwaye noko uthe cwaka akapenduli nje.
I'm sure that I'm speaking to people.
Tiqinisekile, ndithetha nabantu ngalentsasa bakhe bafika kulandawo. Ndandikhe ndaphaya amaxesha amaninzi ngokwam. Xa ndabuyela emva ndaphanda ubomi bam, ndaguqula lonke ilitye, ndaza ndafumana ukuba ndenze into engalunganga. Bendisakuya ndiyokuyivuma, ndithi Nkosi, ndiyakuyilungisa, kwaye ndihambe ndenze njalo. Emva koko ndibuyele emva kwakhona, ndize ndithi, ngoku Nkosi, wena unguThixo, uyakundiphendula. Ngokuqinisekileyo ndihlangabezane nayo yonke imfuno othe wayifuna kum ukuba ndiyenze, kwaye yonke imfuno ndiyihlangabezile, kwaye noko ebengayi kushukuma. Kukhangeleka ngathi uthe cwaka kuxa kufuneka uqiniseke ukuba unguThixo. Sukutyhafa, kuphela kwento yeyokuba entliziyweni yakho kukuqiniseka ngoThixo. Isihloko sam, qiniseka kuqala, phambi kokwenza nantoni, qiniseka entliziyweni yakho okokuba nguThixo. Kwaye xa uhlangabezana nayo yonke ayitshiloyo, ngoko uyaqiniseka ukuba nguThixo. Uxa ukholo luya ekusebenzeni, kanye apho, ukholo lumangxi ngokuba luyazi ukuba ukho. Kwaye uhlangabezene nayo yonke imfuneko, uyakholwa ukuba ukho. Kwaye ukholo lwakho lumengxi, oh, malibongwe igama lakhe. Ukholo sokuze lushukume ngokuba luqinisekile ukuba uThixo nguye kwanomvuzi wabo bamfuna ngenyameko yena. Kwanga oku kungehla nzulu, kwaye kungaze kumke kuwe mnquba kaBranham ukuba uhlangabezene imfuneko zikaThixo, kwaye entliziyweni yakho uyakholwa ukuba unguye. UThixo uvavanya nje ukholo lwakho ngokuba uyathanda ukwenza loo nto. Usivumile isono sakho, kwaye uhlangabezene nemfuneko ayifunayo uThixo, kwaye futhi uhleli ethe cwaka. Khumbula, ukholo luthi ukho. Ngoko ukholo lubambelela kuyo, lungazi ukuba ibalunga nantoni, kodwa liyazi ukuba ukho, kwaye luqinisekile ukuba ukho. Ngoko khumbula ukuba ukho, amazwi akhe afanele anyanise. Kwaye ukuba ufuna wena uhlangabezane nezimfuno, kwaye wenzile njalo, ubophelelekile ukuba alikhathalele ilizwi lakhe. Sukuhlehla uthi, kulungile andizange ndaphiliswa, ndi, owu, wena hlwempu, kholo olutyhafileyo. Sukuyikholelwa loo nto, ukuba yonke into ivunyiwe, kwaye yonke into iphumile, kwaye uhlangabezene nemfuno kaThixo, ukholo lubambelela kanye phaya, akukho nto iya kulishukumisa, ukho, kwaye uqinisekile.
They that wait upon the Lord shall renew their strength.
Abo balindela enkosini bohlaziyeka emandleni, baya kuntingela phezulu ngempiko zobukhosi. Baya kubaleka bangadinwa ukuba bayahamba bayi kutyhafa. Linda xa uhlangabezene nemfuno yakhe oko kuzisa ukholo lwakho etshatshalazeni. Ukuba uhlangabezene imfuno zikaThixo zenziwe okanye zihlangatyeziwe, kwaye uziqwalaselisile, kwaye wenze yonke into uThixo athe wayifuna ukuba uyenze, ngoko ukholo lwakho luphumla kanye phaya ekubeni ukho, qiniseka ngoThixo. Uyazi, uyathanda ukusivavanya, uyathanda ukubona indlela ukholo lwakho liyakwenza ngayo. Ingaba buyazi loo nto? UThixo uyathanda ukubona uyakwenza njani. Xa usithi, o Nkosi, ndiyakukholwa wena, wena ngumsindisi wam, ndiyakholwa ukuba ungumphilisi, ndiyakholwa ukuba ngulowo unika umoya oyingcwele, kunye nezinto endizidingayo, unguThixo okunikayo oko. Kwaye emva koko xa uvuma zonke izinto zakho, kwaye uthembise uThixo oko uyakwenza ukuba angakwenza uphile, kwaye ngokuba ingenzeki, uyabaleka umke njengegwala, ndaweni ithile, uThixo akanakuyisebenzisa loo nto. Akukho ndlela kuye yokuba akusebenzise. Akukho ndlela kuye yokuba akuphendule. Ngokuba uphendula kuphela ngokholo. Ngoko ngequbuliso uyemka kwaye akanakuphendula. Kodwa olwenene olunyanisekileyo ukholo luyema phaya. Luqiniseke ukuba uThixo ukho. Qiniseka ukuba ukho. Kwaye ukuba uThixo ucela le nto ukuba yenziwe ukuvuma izono zakho nanjalo njalo. Kwaye uyenzile. Ukholo luthi ukhona. Uqinisekekile ukuba iza kwenzeka.
Your request has to be granted.
Isicelo sakho kufanele siphendulwe. Oh, ndiyathemba kuyiphosi loo nto. Ukuba uqinisekile ngoThixo, uThixo uqinisekile ngelizwi lakhe, ulindele kuphela ukukuvavanya. Uyenzile ngamaxesha amaninzi. Masilinganise enye okanye ezimbini iingxaki. Masicinge ngabantwana bamaHebhere babengazukuqubuda kwisithixo. UThixo wayenengqiniseko kubo. Kwaye xa bavayo ukuba kufanele baye ezikweni elivuthayo, bathi, uThixo wethu unakho ukusihlangula kweli ziko. Kodwa ukuba akayenzi, asizukuqubuda nakwesiphi sezithixo zakho. Yabona, babeqinisekile, kwaye beqinisekile ngoThixo. Babesazi ukuba yayinguYehova, babesazi ukuba wawuphendula umthandazo. Kodwa nokuba uyenzile kwimeko yabo okanye hayi, ibiya kuba yeyokulungileyo. Ke benza intetho yabo, bavuma izono zabo, baza baya ekufeni. Xa babesiya kwiziko elivuthayo, babesazi ukuba babeqinisekile ukuba uThixo ubayeka batshe, uya kubavusa kwakhona eluvukweni. Babeqinisekile ngoThixo ngokuba babesazi ukuba uThixo uyakwenza yonke into elungiselelane nabo. Kwaye xa siqinisekile ngoThixo, siyazi ukuba uThixo usebenza yonke into ngokulungileyo kuthi. Ke benza intetho enye, babeqinisekile, baza baya ngqo kwiziko elivuthayo. Kwaye uThixo wabayeka baye phaya ehleli ejonge kubo, wayefuna ukubona ukwenza kwabo.
When the king said,
xa ukumkani wathi, niqubudile xa ixilongo likhalile, bathi, hayi, asiqubudanga, nalo ukholo lwakho, lubambeleleke nkqi. Kulungile ngoko ukuba niqubudanga niyasazi isigwebo sam, ewe siyasazi isigwebo sakho. Isigwebo sam sesi sokuba iziko liza kubaswa ngokuphindwe kasixhenxe kubashushu kunokuba lakhe lanjalo. Kwaye ndiyakunilahlela phaya. Niyafuna na ngoku ukuqubuda? Hayi, asisayi kuqubuda. Nalo ukholo lwabo. UThixo uthi kulungile, ndiyakubona bayakwenza ntoni malunga naloo nto. Ndiyakubona yintoni eyakwenziwa lukholo lwabo. Ke wathi, babopheni izandla zabo, nibophe neenyawo zabo, niqalise ukubasa ezikweni. Kwaye bahamba ukuya kwelaa ziko nomlilo ebusweni babo. UThixo esamile ejonge kuyo. Kodwa babeqinisekile ukuba waye enguThixo. Babelwenzile uvumo lwabo. Babenze yonke into kakuhle abayaziyo. Babeqinisekile ukuba waye enguThixo. Ke baya ngqo kwela ziko livuthayo, kanye umzuzu ugqibela, nako isiza isihla emazulwini, ekhwele inqwelo yokulwa yomoya, yapholisa amadangatye kubo, ngeli xesha ebathuthuzelayo, kwaye ethetha nabo. UThixo uyeka ukholo lwakho lufike kwindawo, apho luyakwenza into. Kwakukho uYobhi weTestamente endala. Xa uSathana ummangaleli wethu wammangalela ngokuba ngumone wasemfihlakalweni. Kodwa uYobhi wayesazi ukuba kakhange one. Wayesazi ukuba wayevumile. Yonke into wayenzile. Kwaye wabeka umbingelelo utshisiweyo phandle phaya. Oko kwakuyimfuno kaThixo. Koko kuphela uThixo akufunayo. Yayingulaa mnikelo utshisiweyo. Kunye nentlambululo. Kwaye uYobhi wazenza ezo zinto. Kwaye uSathana wathi, ndiyakuthabatha iinkamela zakhe. Ngokuba uyindoda esisityebi, ndiyakuthabatha iigusha zakhe. Kwaye ekugqibeleni wathabatha abantwana bakhe. Okona kusondeleyo entliziyweni yakhe. Nangona kunjalo, uYobhi wamangxi. Ngokuba wayemazi laThixo. Kulungile. Wayeqinisekile ukuba wayenguThixo. ngokuba wayethethile naye kwaye wayehlangabezene nemfuno zakhe. Waphanda ezantsi wazawafumanisa, ndenze wonke umnikelo otshisiweyo. Ndithe entliziyweni yam, mhlawumbi xa unyana bam benesidlo kwaye neentombi zam ziyile, mhlawumbi kungenzeka benze isono emfihlekweni entliziyweni yabo, ke ndiyakunikela umnikelo otshisiweyo ngabo, ndivume izono zabo. Oh Thixo, xa indoda igcine oko uThixo athe kwenze, iqinisekile unguThixo, kufanele aphendule ukholo lumbizela embonisweni yena lonke ixesha. Xa wenza oko ukwaziyo ukuba kulungile, xa uhlangabezene neemfuno zakhe, xa uvumile kwaye wenze kakuhle, kwaye wenze imbuyekezo, kwaye wayibeka phambi koThixo, andikhathali uthule kangakanani, usenguThixo elindele ukubeka olwakholo phaya. Uyenzile imisebenzi yakho ngoku, ufuna ukubona ukholo lwakho ngemisebenzi yakho, ufuna ukubona into oya kuyenza. Ukuba ubuthanjiswe waza wathandazelwa, uThixo ulindele ukubona intoni uya kuyikholelwa malunga nayo, hayi ukubalekela kwicawa ezayo kunye nokubalekela kusuku oluzayo, kwaye umphilisi olandelayo uyeza esixekweni, ulindele ukubona ukwenza kwakho kukholo lwakho. Hayi ukubuyela emva usuku olulandelayo uze uthi ndiva kakubi kakhulu, andicingi ukuba ndifumene impiliso. Akulungelanga ukuba kumgca ukuthandazelwa indawo yokuqala. Akukho njalo, akukho njalo, akukulungeli okwangoku. Awukholelwa ukuba unguye uThixo. Andi ungathi mzalwane Branham, andivumelane nawe, izenzo zakho zingqina loo nto uyiyo, ngeziqhamo zabo niyakubazi. Ukuba umntu uthi ungumKrestu kwaye usasela atshaye angcakaze enze iziqhulo ezingcolileyo aze athi indawo ethile yeBhayibhile ilungile, ezinye indawo azilunganga, angashumayela ivangeli aze aphike indawo ethile yeBhayibhile, usengumoni, akalunganga okwangoku. Kodwa xa uvuma ngokuphandle ukuba uThixo usenguThixo omnye, kwaye nobomi bakho busesandleni zakhe, okokuba Nkosi ndiludongwe, wena ungumbumbi, ngoko cela nantoni oyifunayo, ukholo lusokuze lugungqe, luya kuma kanye phaya. Nakubeni imeko zinokukhangeleka zisiwa kusuka ekunene nasekhohlo, kodwa olwakholo zange lugungqe, ngokuba uqinisekile ukuba unguThixo, kwaye ukuba nguThixo uyasigcina isithembiso sakhe. Akanakwenza isithembiso aze asophule. Ukuba unguThixo kufanele agcine isithembiso sakhe. Oh, ndiyayithanda loo nto. Kufanele ahlale naso. UYobi wenza iminikelo yakhe, wenza yonke into, wayesazi ukuba wayilungisile. Kwaye naku siza amalungu ecawa, ezinye zecawa, zamanye amahlelo, zathi, Yobi ungasuke nje uvume ukuba ungumoni, ngokuba uThixo akanakuyeka uhlwaywe ngolu hlobo ngaphandle ubungumoni. Kodwa uYobi wathi, ndiyenzile inhlambululo yam, ndibeke umnikelo otshisiweyo phambi koThixo, kwaye andingomoni, wayesazi apho ame khona. Ngoko yonke into yaqhubekeka, nje noko, noko, nje kanzima kunokuba inokuba njalo, izama ukumthoba uYobi, ize mzise uYobi kwindawo apho anokuphika uThixo, kwaye aphike neladini litshisiweyo. Kwangelo xesha uthabatha inyathelo phezu kwayo nayiphi into ivumileyo, ibonisa ubuthakathaka bakho, intandabuzo yakho kuThixo. Ucela uThixo nantoni na uze uhambe ujikeleze uyithandabuze, ngoko ngumthandabuzi hayi ikholwa. UYobi wayesazi apho ame khona kwaye wamangxi kwesasiseko. Akumangalisi uPruti wathi kwiyure yokufa kwakhe, uKristu ilitye eliqinileyo ndimile, yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo. Kwela litye liqinileyo lesivumo sikaYobi ku namthandayo umfazi wakhe wemka, xa impilo yakhe yayiphelile kwaye amathumba ayekuye wonke, kwaye wayezikhuhla kwaye qalekisa usuku awazalwa ngalo wathi langa ilanga lingangakhanyi yanga inyanga ingahlala phansi ebusuku umfazi wakhe wathi yobhi ubandezelekile kakhulu kutheni ungamqalekisi uthixo ufe wathi wena uthetha njengesidengekazi somfazi wayeqinisekile wayekhona uthixo kwaye wayehlangabezene nemfuno Oh, ndiziva ndingonenkolo wayesazi ukuba wayehlangabezene nemfuno zikathixo kwaye oko kwayigqiba uthixo wayevavanya ukholo lwakhe uyakuluvavanya olwakho uyakuluvavanya olwam kodwa xa sihlangabezene nemfuno zakhe guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono zenu kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele eso sisithembiso sakhe nabani phakathi kwenu ogulayo biza amadoda amakhulu ebandla babathambise ngeoli babathandazele umthandazo wokholo uyakumsindisa ogulayo kwaye uthixo uyakubavusa igqityiwe vuma impazamo zakho omnye komnye kwaye nithandazelane omnye nomnye uhlangabezene neemfuno zikathixo le miqondiso yakulandelana nabakholwayo egameni lam baya kukhupha idemoni baya kuthetha ngeelwimi ezintsha ukuba babambe inyoka okanye basela izinto ezibulalayo azisayi kubenzakalisa ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila igqibile qiniseka ngothixo yiba nengqiniseko yokuba entliziyweni yakho ukuba uyakholelwa ukuba elo lilizwi likathixo uyobhi wayenjalo umfazi wakhe wathi utheni ungamqalekisi yena uze ufe utheni uya usiba mandundu lonke ixesha indlela usathana athanda ukugibisela ukuya kuwe kutheni akukho ngcono kunokuba wawunjalo xa wawuthanjisiwe akukho ngcono kunokuba wawunjalo xa bona abashumayeli bakuthandazelayo bona abashumayeli abalunganga indawo yokuqala ayinanto yakwenza malunga nalamshumayeli lukholo lwakho kuthixo ophilayo ethethayo hayi oko umshumayeli akuko koko uthixo akuko umshumayeli zange enze isithembiso uthixo wenza isithembiso hayi ukuxhomekeka kumshumayeli kuxhomekeke kuthixo kunye nokholo lwakho ukukholwa ukuba lowa nguthixo ngoko qiniseka ngothixo qiniseka ukuba nguthixo kwaye elo lilizwi likathixo kwaye uthixo uselizwini lakhe kwaye uyobhi wathi uthethe ngokomfazi osisidengekazi wathi inkosi inikile kwaye inkosi ithabathile malibongwe igama lenkosi wayeqinisekile ukuba wayekho uthixo kwaye xa kwaphumayo oko emlonyeni wakhe indudumo zaqalisa ukugquma nemibane yaqalisa ukubaneka uthixo waya embonisweni isoloko ibizela yena embonisweni wahlala ethe cwaka ixesha elide yiloo nto ayenzayo jonga kweli gquba lamamerika amiliselwe isihoko abahambi cawa babahanahanisi andicaphukanga kodwa isono sicaphukisa nabani na olungileyo kuthixo hayi ukucaphuka ngakwisizwe hayi ukucaphuka ngasebantwini kodwa ndicaphukile ngakumtyholi obangele ezi zinto ukumfamekisa abantu aba belusi bazimfama nabashumayeli babayeka baqhubeke kunye nohlobo oluthile oluncinci lwemfundo yezakwalizwi eyenziwe ngumntu kufanele uzalwe ngokutsha kwaye uthixo uyaligcina ilizwi lakhe ukumbona yena njengoko ebatyumza kungcono uqiniseke ukuba ukhona uthixo benokumila kobuthixo kwaye bewakhanyela amandla akho eli hlwempu lomncinci umfazi wayesazi ukuba wayenguthixo njengoko lamphanda wawusihla usihla 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 iimeko zaya zisiba mandundu namandundu lonke ixesha kodwa uthixo wayeyivumela ukuba yenzeke ngalaa ndlela uyathanda nje ukwenza loo nto uyathanda ukubeka ukholo lwakho kuvavanyo ukubona ukuba uyakwenza njani kuyo mawuthanjiswe kwaye uthandazelwe emva koko akwenze mandundu wathi yiza apha sathana mbeke eluvavanyweni ndiyazi uyandikholelwa mna makasikelelwe uthixo naphakade owu bethu mbeke kuvavanyo ngoku ndiyazi wathabatha ilizwi lam ngayo ingaba ngakutsho oko ngawe wakutsho oko malunga noyobhi wakutsho oko malunga noyobhi wathi yenzana ntoni na kuye oyifunayo kodwa ungabuthabathi ubomi bakhe ngokuba ndiyazi uyandithanda mna ulenzile idini elitshisiweyo uzenzile imfuneko, ukwenzile oko, ndimxeleleyo ukuba akwenze, kwaye uyayikholelwa, ngoku mqengqele emalahleni ukuba uyafuna. Wathabatha yonke into esuka kuye, uThixo wayiphinda-phinda xa wambuyiselayo, ngokuqinisekileyo uya kuyenza, ubeka ukholo lwethu eluvavanyweni ukubona ukuba siyakholwa nangenene ukuba unguThixo. Lamfazi mncinci kungekho ntandabuzo, wathi ndithandazile, ndithandazile, ndiyazi ndikungafanelekanga owentlanga. Khumbula uYesu wathetha ngaye eBhayibhileni, wathi babengabanentsanga na abahlolokazi ngemihla kaEliya, kodwa wayethunyelwe komnye, kwaye waye ngowentlanga. Oh, wathi, ndiyathandaza, mhlawumbi xa ebona elaqhekeza lokugqibela lincinci, ukufa kwakuse kungenile kumasango, kwaye kusiza iminyango, ukuluma kube kanye intwanana, kwaye yena nonyana wakhe bafe. Ndiyambona busuku bonke thandaza, lami moya ishushu ivuthuza, nomhlaba umile, nabantu bekhala bekhwaza ezitratweni. Wajikeleza ngaphakathi endlwini, wajonga kwencinci inkwenkwe yakhe, wajonga kwipijama zayo ezincinci, zaziphelile, nenyawo zayo zivele ngaphandle, wajonga kwezakhe izandla zishwabene. Wabheka emvana phambili, kodwa wathi, ndiyazi ukuba unguThixo, yenze lonke uvumo lwam, yenze konke akufunayo, ndicelela ubomi bethu ngenxa yozuko lwakhe. UThixo wambona. Inxalenye yabo yayiphuma isiya kuba nemingqungqo emikhulu ndaweni ithile, bezilungisa, bezenza bahle, benomboniso kumabonwa kude wale mihla, okanye into ethile, beqhubekeka nehlabathi. Kodwa la mfazi wayeyedwa noThixo. Ukuza waqhekeka, wathi umfo mncinci ukhale ubusuku bonke efuna into yokutya, yintoni endiyakuyenza ngomgubo omncinci onokuzalisa isandla. Uyazi la mgubo yayinguKristu, nawuphi umfundi weBhayibhile uyazi ukuba uKristu wayesisidlo somnikelo. Kwaye esasidlo somnikelo kwakufanele sixovulwe ngesikhethekileyo isixovulo naso de isike lonke iqhekezana lokhozo ngokufanayo, ngokuba uYesu Kristu usenguye izolo namhlanje naphakade, kwaye lonke ikholwa liyakholelwa koko, kwaye liphumle koko. Haleluya! Unganayo yonke yakho endala ebandayo yomthetho inkolo oyifunayo, okwam ndikholelwa ukuba uKristu sekwanguye izolo namhlanje naphakade, ndenza ibango lam kwihlabathi labangena nkolo, ndisakholwa ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade. Izixovulo zisika lonke isuntswana layo njengokufanayo, ngokuba usenguye, usenguThixo omnye owayenguye ngoko, unguye kanye ngoku ngalentsasa, uya kusoloko into enye, yiloo nto isidlo esikuthethayo. Kwaye oli thetha umoya njengoko sisazi ngokukayezekile isine nanjalo njalo, seso isizathu sithambisa ngeoli ngumoya. Yintoni? Njengongcwele uYohane isine, uba ufuna abo bamnqula yena ngomoya nangenyaniso, uYesu wayeyinyaniso. Wayesisidlo somnikelo, kwaye le oli yayingumoya, kwaye umoya uqutywe nenyaniso, ufanele uzise into ethile, idibanise, yenza isonka. Oh, luphi ukholo lwakho? Xa ilizwi likaThixo lishunyayelwe kubulula balo ngamandla alo, okokuba uYesu Kristu ukwanguye izolo namhlanje naphakade, kwaye ilizwi liya kuba sisidlo, unayo ioli ukuyixuba naso, ingaba yezalisa nje isandla okanye icephe, kodwa nokuba yintoni inene. Ngoku yintoni elungeleyo? Ilungele umnqamlezo, ilungele ukuzinikela ngokwayo, yiloo nto ofanele kukuyenza. Ukuba ilizwi lishunyayelwe, kwaye unawo umoya, kwaye idityanisiwe yahlangana, yezinikelayo ngokwayo, iphike nayiphi intlungu, iphike nasiphi isigulo, iphike yonke into echasene nelizwi likaThixo, kwaye ime kuyo. Ugqirha utsho oku okuya okanye okunye, akwenzi nomncinci umahluko, yima kuyo, ngokuba uThixo utsho njalo, isidlo siyeza, unayo ioli, uyayiqhuba idibane. Ngoku ndiva ilizwi, kukancinci emva kokukhanya kwemini, ilizwi liyathetha, kwaye lithi, phuma ngaphandle eyadini ukuthole amakhuni amabini. Ingaba uqwalasele, isibhalo sithe, amakhuni amabini, umnqamlezo. Wayenawo umgubo ne-oli, kodwa wayeza kubizwa ukuba enze ngoku, enze ngazo, ningakanani into onayo, esingako isidlo okanye ioli njengoko ufuna, kodwa kufanele wenze ukuzinikela kwakho. Amakhoni amabini, umaxesha kudala zange bayifumane indlela ingcono yokwenza umlilo. Xa uthatha ukhuni ulilalise linqamleze ukhuni, lintumeke embindini, utyhale isiphelo macala, amandiya abasa umlilo wawo. Ndakanda wabasa amaxa amanintsi ubusuku bonke, thatha nje isiqobo kunye nale ndlela nesinye ngala ndlela, kwaye uqhubekeke nje utyhalela emlilweni njengoko sivutha. Elakhoni yayingumnqamlezo, amakhoni amabini iBhayibhile itshilo, ilizwi lithe, hamba eyadini uchole amakhoni amabini. Ngaxeshanye, phezu kwentaba, kwakukho ilizwi ladudumela kumprofeti lathi, yiya kumzana, ndiyalele, oh bethu, bobabini bathobela. Into ethile kufanele yenzeke, bobabini bayathobela. Ukuba umshumayeli ushumayela ilizwi, kwaye umntu olamkelayo lona uyalikholelwa, aze enze ngalo, into ethile kufaneleke yenzeke. Ukuba ungumoni, uyakufanela usindiswe. Ukuba uyagula, uyakufuneka uphile. Ukuba uThixo uyithembisile. Ukuba siqinisekile ngoThixo. Ukuqiniseka njengokuba enguThixo. Ufanele agcine ilizwi lakhe. Qiniseka. Ngoko umyalelo wangokuba yiya emzaneni. Ngokuba ndiyalele umfazi ongumhlolokazi, umbono wavela phambi komprofeti, nango esiza ehamba, akazi apho ayakhona, ayenzi namnye umahluko, uyathobela. Akazi ukuba ziyakuba zileliphi inkuni, kodwa kukho amakhuni amabini eyadini ndaweni ithile, waqalisa. Waphumela ngaphaya kweyadi, wabheka-bheka. Oh kushushu kanjani, izikhalo ukusuka emzaneni, izigebenga ngobusuku zifikile apho, zazirhwaphilizela, zisela iwayini zazo, nanjalo njalo. Wajonga izantsi ezitratweni, akabona nto, wafumana ukhuni lwalunye, inxalenye umnqamlezo, ukuzinikezela, wafumana nolunye ukhuni. Kwaye xa walutholayo oluya lwesibini ukhuni, oh, okunjani kudakumba, okwakufanele kwakukho, ukufa kulele emnyango, yena nonyana wakhe okufanele batye intwana encinci yesonka esiphekwe ngegaba, bafe, yaye ilonto yonke, kwaye ngamanye amaxesha kanye phakathi kokudakumba, apho siva ilizwi. Xa wachole esibini ukhuni waqalisa ukujika, kwabakho ilizwi eleza lisuka esangweni, lathi ndiphathele amanzi ngengobozi. Wajika ajonge ukuba nalamakhuni mabini esandleni sakhe, nomgubo neoli sezixutyiwe kwaye zilungile, wathi sezilungisile, ezixubile zahlangana. Yiloo nto ilizwi kunye nomoya zifanele zixubane, zibeke phezu komnqamlezo ukuzinikezela, ukuphika, yonke enye into ichasene noko ukucelileyo, injalo loo nto. Ndixubile, ngoku ndizokuchola ezinkuni, kwaye elalizwi lathi, ndiphathele amanzana amancinci ngengobozi. Wajonga waze wabona indoda imile iyame ngesango, ubuso obubhityileyo nendevu, intloko enempandla, ijonge ngaphaya kwesango, kunye nelidala ifelana legusha libhijelwe kuyo, ikhangeleka ngathi linene likhangeleka lilidala. Wathi ndiyokwabelana naye ngamanzi am, amanzi obomi, uyafuna ukunika nabani, ukuxelela nabani, ukuya naphi na. Nje ithutyana mhlekazi wabuyela emva kunye nenkuni esandleni sakhe. Laza ilizwi laduduma kwakhona, hayi kwabelana kuphela ngamanzi akho, kodwa ndizisele intwana yeqhekeza lesonka ngesandla, isonka sobomi, amanzi obomi. Ingaba yayeyobomi wayeza kufa kwamsinya nje kuphela koko. Ndizisele amanzi akho, kwaye undizisele nesonka sakho. Sifumana ntoni apha? Sisifundo sini esinokusifumana? Funani tanci ubukumkani bukaThixo nabo bonke ubulungisa bakhe, ezinye izinto ziya kongezelelwa. Ndizisele amanzana amancinci kunye neqhekeza lesonka. Ngoko wajika kukudakumba kwakhe, yamva esithi, mhlekazi, into enjena wahlukile kubantu endikhe ndababona, nabantu endikhe ndabeva bethetha, ukhangeleka uqiniseke kakhulu koko kuthethayo. kodwa ndinomgubo nje owaneleyo nje isandla kunye nje necephe leoli ndiwulungisile kwaye ndiza kupheka ngezinkuni zimbini kwaye ndiza kuwutya mna nonyana wam size sife kuko konke endinako yintoni esivayo emva koko okulandelayo kodwa ndiphathele isonkana kuqala uThixo kuqala akukhathaliseki nokuba ubani ongomnye uthini na nokuba yintoni engenye nokuba bubungqina boni ikhangeleka idakumbile kangakanani nokuba ingaba yintoni thabatha uThixo kuqala ilizwi lakhe kuqala ugqirha uthi andinakuphila kodwa ilizwi lakhe kuqala ndingumoni kakhulu ndiliyenyukazi ndingumngcakazi ndilinxila ilizwi likaThixo kuqala nokuba izono zenu zingqombela ziya kuba mhlophe okwekhephu zibomvu okwegazi ziya kuba mhlophe okoboya kuqala nguThixo hamba ndizisele isonkana kuqala konke oko onakho kuzise kum ingaba uyafuna ukukunikezela ezandleni zakhe ubomi bam konke endikuko ndinamashumi amahlanu eminyaka ubudala uyafuna William Branham ukububeka kum niyafuna nina abantwana abancinci ukububeka ubomi benu kum niyafuna ningayenza abantu abagulayo ningandithemba mna beka mna phambili zisa iqhekeza lesonga ngesandla sakho kwaye undiphathele amanzana amancinci wamjonga kwakukho into ethile yamxelela ukuba laa ndoda yazi ethetha malunga nako uThixo uyazazi ezakhe izimvu ezam izimvu ziyalazi ilizwi lam ziyazi ukuba sisibhalo okanye hayi ilungile okanye hayi wajika ngentobeko yiloo nto ekufanele uyenze kwaye xa wayejikayo ukuthobela oko umprofeti athe kwenze emva koko kweza indudumo isuka ezulwini athi wonke umntu afune ukuyiva ngokuba nako kusiza indudumo iphuma elizwini lomprofeti athi wonke umoni naye wonke umntu ogulayo afune ukuliva itsho inkosi sifuna kanjani ukuyiva loo nto indlela aba bantu abahleli kwindlela yemoto engena kwam bathi yiza kulo mnyango intombi yam ikwenjalo usana lwam bethu ngokucotha yitsho nje ilizwi ungalitsho njani ngaphambi kokuba libe semlonyeni wakho uya kube ulitsho ngokunokwakho kodwa bafuna ukuva oko itsho inkosi nantso isiza ngaphaya kocingo ngokuba wayethobele kwaye ukudandatheka kwaqhekeka itsho inkosi umphanda ukuphela negutyana le-oli aliyikuminyelelwa kude kube yimini yokuthi inkosi uThixo ithumele imvula emhlabeni ow enjani intuthuzelo wenza isonka wasinika umprofeti wabuyela emva wenzela yena nonyana wakhe esinye kunye naye kwaye batya basela nokuninzi phezu komhlaba uvela phi iyenjani phaya ngokubunzululwazi ndixelele ukuba uvela phi laa mgubo ivela phi laa oli ingene njani kwelaselwa ebeyiqongqothile yonke intsasa waqongqotha umphanda omgubo yonke intsasa kwaye wawumile kodwa xa wabuyela emva ukufumana omnye wawulapho uvela phi thabatha uThixo elizwini lakhe qiniseka ngoThixo ungumdali ungaba ulahlekene nempilo yakho ungaba uphulukene nobudlelwane bakho mthabathe yena elizwini lakhe qiniseka ukuba unguThixo amaxesha okudakumba akhangelekayo ngoku angangakhangeleki edakumbile ukuba uya kuthabatha nje ilizwi lakhe kwaye uqiniseke ukuba nguThixo ejamani ngaxesha lithile ndabona umfanekiso kwaye wasoloko undihleli umzobo womjamani wazoba umfanekiso obizwa umhlaba welifu kwaye xa ubona kude mgama yinto embi edakumbileyo kujongeka uwakhe wayibona nje amafu athungeleneyo xa wajonga kumgama okude kodwa xa usondela ngenene kuwo uya kuguquka zimpiko zengelosi zibethana zicula haleluya kwinkosi ke yiloo nto kudandatheka ngamanye amaxesha kukuko ukuba ujonga kuko mgama ikhangeleka dandathekileyo namnyama kodwa thabatha uThixo elizwini lakhe uze uqiniseke ukuba unguThixo uze usondele kufutshane kuyo uyakufumanisa zimpiko nje zengelosi zibethana wayengandlela ithile efana noko uAbraham wayekuko ebiziwe ukuba anikezele ngento yonke anayo ayibeke esibingelelweni somnikelo mhlawumbi ubizelwe ngolwahlobo ngalentsasa nikezela ngendlela zakho nikezela ngokungakholwa kwakho nikezela ngento yonke onayo uze emva koko uthabathe ioli nelizwi uze uzihlanganise uzibeke esibingelelweni sokunikezela uyakufumanisa iyakubiza uThixo embonisweni njengokuqinisekileyo njengendlela endimi ngayo kule pulpiti icinge ngelixa sithandazayo ingaba unesidingo namhlanje ingaba unesidingo esikhulu kunokuba unakho ukusifumana ngokunokwakho ingaba imali incinci kakhulu okokuba ungabi nakho ukuhlawula irenti yakho ingaba abantwana bafuna izihlangu ezintsha kwaye akunayo imali yokuzithenga ingaba umphanda umile endlini yakho kwaye iselwa limalunga nokoma akunakuthenga ukutya kwemfuyo yakho kwaye kukho into engalunganga khumbula wenze isithembiso ingaba uyagula kwaye ugqirha uthi udinga utyando akunamali yokulwenza unesidingo ungumoni ingaba isidingo sakho sikhulu usazi ukuba uThixo angabiza namhlanje uyakuba ngolahlekileyo ungojibilikileyo ubaleka kuThixo kwaye usazi ungoyicawa ethile kodwa uyazi akulunganga isazela sakho siyakuxelela ngokwelizwi ukuba akulunganga kwaye unesidingo sukuvumela la mazwi awele kumhlaba onameva okanye ematyeni intliziyo zelitye angawela kolungileyo uchumileyo umhlaba ukuba uyagula kwaye ugqirha uthe akunakuphila kwaye uthembisa uThixo kokuba uyakumkhonza yena zonke iintsuku zobomi bakho kwaye uqinisekile ukuba unguThixo yiza hlangabezana nemfuno yakhe ukuba unesidingo ungaqala wenze kangako ukuphakamisa isandla sakho kuThixo okokuba unesidingo sento yethile uThixo akusikelele masithandazeni o Nkosi njengokuqinisekileyo njengokuba ndinjalo kule pulpiti ngalentsasa ndiyazi ukuba akunakubakho nasinye sezazandla ziphakamileyo ngaphandle kwakho uyazi loo nto ngokuba wena unguThixo uthe ababanintsi oongqatyana abathengiswa ngepeni ezimbini kukangakanani ukuba ngaphezulu wena kunongqatyana kungangakanani uzibonile izandla zezi ziqu zinakho ukufa nto leyo unyana wakho uYesu Kristu owayifelayo kukangakanani ngaphezulu uzibonile izandla zabo kunokuba ubuya kwenza njalo ngongqatyana ukuba iyawa ngale ntsasa ndiyacinga ngobuninzana bongqatyana abanakuthengiswa ngepeni ngale ntsasa ngoba kukho umntu ubafunayo kwaye kuya kubakho ingxaki yokubangcwaba kodwa wazi ngamnye kubo wazi boya ngabunye obusemizimbeni yabo wazi nwele ngalunye olusezintlokweni zethu Oh Nkosi, phendula umthandazo benze baqiniseke ngale ntsasa ukuba unguThixo kwaye ngumoya wakho banga obumfiliba nobuhle bale yanamhlanje inkolo bungawela kude kubo ukuthi oh ndingowethile ethe icawa thixo kwanga oku kunganyamalala kumke kwingcinga zabo kanye ngoku ngalo mzuzu umnye bangabamba ufifi lobomi obungunaphakade kwaye baya kubufumana baze babulambele ukuba bazi uyintoni uThixo kwaye baqinisekile ukuba ukho uyaligcina ilizwi lakhe kumoni bangabangaguquka msinya balungiselele ubhaptizo egameni likaYesu Kristu kwaye uthembisile uyakubanika umoya oyingcwele uthilo Nkosi uyasigcina isithembiso sakho Kukho umjibiliki oqinisekileyo nguThixo, kwaye bemkile balahleka, bangabangeza namhlanje, ngokuba uthe, nokuba izono zenu zingqombela, ziyakuba mhlophe njengekhephu, zibomvu okwegazi, ziyakuba mhlophe okoboya. Kwaye ukuba kukho abo bagulayo, bangabangaqonda ukuba nguThixo, uyaligcina ilizwi lakho, kufanele uligcine ilizwi lakho, njengoko bezibeke iziqu zabo kunye neoli yabo, umoya ukubo ovumayo ukuba bayakholwa. Kwaye emva koko, ngokunjalo, kunye nelizwi, isonga sobomi esiphumileyo, uKristu sasilelwa bona, kwitestamente endala, nakwitestamente entsha, ukubonisa ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade. Bangaxubanisa elalizwi kunye neoli, umoya abanawo, emva koko bame ngeenyawo zabo esibingelelweni, bathi, kuko konke endinako Nkosi, ndiyakuzisa. Oh, uya kuyiphinda-phinda kangakanani, indlela uya kumbizela embonisweni ngayo uThixo wembali, indlela uya kumenza ngayo uYehova avuke, nentliziyo edumbileyo, yokuba, ndifumene umntwana uya kundithobela mna, ndimbeke kuvavanyo, kwaye ubonisile ukuba uyandithanda mna, kwaye uyandikholelwa, uqinisekile ukuba ndinguye. Ngokuba kuthiwa, lo uzayo kuThixo makakholwe ukuba ukho, kwaye ngumvuzi wabo bamfunayo ngokunyanisekileyo, siphe ngale yure, njengoko siyinikezela kuwe. Kwaye ngoku ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe, kwaye abo badingana ntoni na, ningema ngeenyawo zenu. Abafuna ukubeka, ngoku, ukuba uqinisekanga, ukuba unguThixo, ukuba uqinisekile, unguThixo, uza kusigcina isithembiso sakhe, intsindiso, impiliso, nantoni na eyiyo, ukuba uqinisekile, ukuba unguThixo, yima ngeenyawo zakho. Ukuba unomntu ongomnye ufuna ukumthandazela, yima ngeenyawo zakho. Ukuba uqinisekile ukuba nguThixo, yenza isicelo sakho saziwe ebandleni labangcwele. Uyayenza njengoko usima nge. Ndiqinisekile nguThixo, ndiyakholwa uyaligcina ilizwi lakhe. Kwaye ndiqinisekile ukuba isicelo sam, ndiyakusibeka phantsi kwegazi kanye ngoku. Ukuba uyayenza loo nto, beka sonke isono, sono sonke, ukungakholwa, ukungaba lilungu lecawa, kodwa ndithetha isono okwakho ukungakholwa. Ukubeka phantsi njengomnikelo, uza kunikezela, uza emnqamlezweni, uza kunikezela ngoku konke ukungakholwa kwakho. Kwaye kunikezele kuye, kwaye wazi ukuba ukho, uqinisekile uza kuphendula, ukuba unjalo ngoko, phakamisa isandla sakho, hlala ngaloo ndlela.
Lord, thou art God. Here's their oil and
Nkosi, wena unguThixo, nantsi ioli yabo kunye nokhozo lwabo luxutyiwe, bazizisa zona emnqamlezweni, apho umlilo kaThixo uya kuwela entliziyweni zabo, ukuba babhekiselele koko ngenene, kutshise eladini. Uyakuya embonisweni, uvuse amanzi afihliweyo, uphuma ezulwini kwinqwelo yomkhosi yomlilo. Uyakugungqisa amazulu nomhlaba wonke ukuba ubavuze. Njengoko bemile nezandla zabo emoyeni, bebonisa ukuba bayakholwa, kwaye bazinikezele, naso sonke isicelo abanaso, kanye kwisibingelelo sakho. Oh, Thixo wezulu nomhlaba, umgwebi wezulu nomhlaba, ngokuqinisekileyo umgwebi wezulu nomhlaba, uyakwenza ubulungisa, ngokuqinisekileyo uyakuligcina ilizwi lakhe, wena owazi inhliziyo zamadoda, inhliziyo zabafazi, inhliziyo zababantu. Nkosi Thixo, ndiphakamisa izandla zam, ngokuba ndiyazi ndifumana uguqulo lolulungiselelo ngoku, kwaye ndiyakholwa unjalo. Ndikubonile umile ngaphaya kwintsika yomlilo. Ndikubonile uphengulula imfihlo zentliziyo zabantu. Akukho nelinye ixesha wakhe waphosisa. Uyithembisile xa wayenza ngaphaya ukunqumleza istrato apha, xa waqalisa ukwenza ezi zinto, kwaye wandikhusela elizweni jikelele, kunye najikelele, najikelele. Ndiqinisekile unguThixo, ndiqinisekile ngoko. ndiqinisekile ngesiqu sam kunye naba bantu kunye nomnikelo wako konke ndinako Nkosi kuwe ibe yinkonzo ndiyaqalisa kwakhona Nkosi ndisiya kwilizwe lonke ndincede Thixo ukuba andikukholelwanga wena nangaliphi ixesha ndixolele ngezono zam ndixolele ngokungakholwa kwam ndiyazi unguye nomamkelisi wabo bafuna wena ngokunjalo ndivuma izono zabantu bam ngale ntsasa ubuthakathaka babo nentandabuzo yabo njengoko bemile neengalo zabo emoyeni ndiyazivuma izono zabo Nkosi nabo bonke ubuthakathaka bethu thumela umoya oyingcwele phezu kwethu kunye netywina lesiqinisekiso sakho sokuba unguThixo kwaye ulapha ngoku kuza kusamkela usithabathele kwiingalo zakho kwaye usihlangule kwinto yonke esithe salahlekana nayo ukuba impilo yethu yanga ingabuyiselwa ngokuphindwe kalikhulu ukuba ngumphefumlo wethu wanga ungeza kuthi njengotyatyambayo okhazimlayo umbhalo sizaliswe ngumoya oyingcwele sisiwe phambi kothixo ukuba kungakholwa yanga ingeza kuthi kwakhona Nkosi ngokholo lokususa intaba siphe Nkosi siyakholwa ukuba uyashukuma umoya oyingcwele uzalise esi sakhiwo phezu kwaba bantu nasezintliziyweni zabo ubase kwamkeleni uThixo ophilayo oko sikwenza egameni likaYesu Kristu. Lukhangela kuwe ukholo lwam Vana ye Calvary, sendi soy unwel, divinguku tandi tandaza, so sazo gizo nozam. Zundi yegendila tege dimke kuwe. Uteta londo, uyamamkela, phakamisa isandla sakho uthi, ndiyamkela ngoku, ndiyakholwa. Kandi tando tata, lwenza lwenzima. Nethungu indi hangrile Iba ngumko geli wam Shengi subo mnyama bumkebe mini So siusizi lolo yiko glumke Ungazundiyekendila tege dimke kuwe. Masiqhubeni intloko zethu. Emva kobo bunzima, onqonqa kanzima umyalezo kwada, kwaye uziswa ngendlela engqwabalala. Kodwa inyaniso kwaye ukuba ukholelwa ngokuthobekileyo oko kucelileyo oko uyakukwamkela ungaze uvumele nantoni kususe kulandlela ithetye yimakanye apho awukhathaliseki nokuba ndishumayele kangakanani nokuba yintoni umntu waya kuyenza ayisokuze yenze nto de uyamkele njengento yakho yayikholelwa loo nto ngentliziyo yakho yonke into othe wayinqwenela ukuba uyazivuma izono zakho uThixo ukuxolele ungaze uyithandabuze nakanye ukuba ungumjibiliki ubuyiselwe ngale ntsasa ukuba udinga umoya oyingcwele ngoko bhaptizelwa egameni likaYesu Kristu ukuze zixolelwe izono zakho elo lilizwi likaThixo akasokuze aliguqule lona enzele icawa ihlelo okanye nawuphi umntu kufanele ibe ngalaa ndlela kufanele sihlangabezane neemfuno zakhe, hayi imfuno zecawa, imfuno zakhe. Yiloo nto ekufanele siyenze. Uthe, umthandazo wokholo uya kusindisa ogulayo. Ukuba uyagula, ndithandazile umthandazo wokholo ngawe. Uthandazile entliziyweni yakho. Kwaye ukholelwe, wamkele, imangxi kuwo, iyakufanela ukuba ibe ngalaa ndlela. Akukho nto inokuyithatha, akukhathaliseki nokuba ikhangeleka idandathekile kangakanani. Uthi kulungile, ikhangeleka ngathi ndisagula, oku akuzimpiko nje zengelosi zidibene, kuko konke uThixo kwimoya yentsikelelo. Ikhangeleka dandathekileyo kuwe, sondela kancinci kuyo uze uyijonge kwakhona, bona ukuba singoThixo emephaya egcine ilizwi lakhe. Ngoku njengoko sineentloko zethu ziqutyudiwe, ndiza kunikezela inkonzo kumzalwane uNeville, umalusi wethu.